kefuwa mumenyo mutima o Nanewa we ya dukayo Bazade bene vanyika
Watch.